I could have been for yeah. Nigga down for yeah. Can you walk on in Golola? Yeah. My love, lawyer in Quigua, yeah. Don't put a car for yeah. Can you match on in the diva? My ingle, I can't go mango. Imojoni kulota kwewe Nikushakula kwewe Yani wako nangu Paka tuwa wane Paka tulandane Tuyenji mbati ya mapenzi Baby piga picha Yani ntindo kumayengila Kumeo kuna mangila Sheri sheri inangaye Tumiwa wasapu sile pichati Yani baby nikuone tupigi Foto, yani baby tu watandele Tumila wasapu, sile bichati Yani baby nikuone Tupigi mafoto, mafoto Yani baby tu watandele
Mama Josephine Baby vika mtindungu yota nikumi picha Picha ya wakika Pakuota muka kuona makome Makome Nijopinyani Kukupostuwa nijopinyani Wakati wakuna nikulati ni mwene Kwanjanga nalo
Kuwhatsappi na kuposti Kutikitoki na kuposti
Kwanjanga nalo
Kufacebooki
na kuposti Haya Wanalola machokodo Paka wakome Wakula kiwi wanyatile Mapenzi matamula no wakupostiana
Tumila wasapi sinapchati Yani baby nikuone Tutuangi mafoto, mafoto Yani baby tuwatandele
Tumila wasapu sinapchati Yani baby nikuone Tupigi mafoto, mafoto Yani baby tuwatandele
Baby piga picha Yani ntindo kumayengila Mangila, sheri nangaye
Nijopinyani Kukupostiwa nijopinyani Ati wangu